Genie X double six.
Gina, another one. Ile ile ile, nakuwaza toka siku ile. Ile ile ile, nakupenda toka siku ile. Ile ile ile, nakuwaza toka siku ile. Lokeke, se mi ya lokeke oh. Oh baby oh, nakumbwa na upweke oh. Oh pepe, the love is crazy oh. No matter how you fall, nikubwa nikupate oh.
Kuna kitu umeweka, nakifilia mbali. Nakifili na changa nyikiwa, nakifilia kali. Paka nina tetemeka, kama baridi kali. Utamgani umezidi sukari, umezidi asali ya maine.
Ile, 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 nakuwaza toka siku ile. Ile, 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 nakupenda toka siku ile. Ile, 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 nakuwaza toka siku ile. Ile, 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 umoyo ni toka siku ile.
I tell me girl, why are you there? Wana mina taka tena sinje toshe. Ata wembali tombea fanya. You go take me to basi mi agope. Sing me pow. Ome shooti maendi na ni mendedi sharp shooter. Kuku kosa wewe siko ready.
Kuna kitu umeweka, nakifilia mbali. Nakifili na changa nyikiwa, nakifilia kalu. Paka nina tetemeka, kama baridi kali. Utamgani umezidi sukari, umezidi asali ya maile.